kona hivi na jua ni kona noti. Girl, you be sexy like a Cuban cigar. Wanna smoke you up, baby, puff go puff. Mami ya mo, ushajona kwa kio. Uko sawa, baby, yani msupa kuruka. Una smile fiti, yani light of my life, ma. When I drop in, I die breakfast in bed. Boo, lips too wet, mama, smile so sad. Mama, mina we pamoja, you know we be getting down, mama. Old school, parties kwa beach, I'm a revolver. So gone, hadi mami, I'ma be proper.
Wewe ni zaidi ya pesa, sikulinganishi na chochote. Chaguo langu la moyo umenidatisha. Wewe ni zaidi ya pesa, sikulinganishi na chochote. Chaguo langu la moyo umenidatisha.
Ushani bamba, nishajibanza. Nisha kuona baby niko kwenye rada. Nitatweka juu hadi ndege zitapaa. Nita make moves hadi swag ita come. One, two, just me and you, tuko masaa. Love you, just be my boo, vile inafaa. Come through, you be my cool ki ulala. My main squeeze, aje mami utakata. Caribbean boss, you be cruising the seas too. Tulia too, I got you VIP, boo. Cancel your plans, me na wait for a week too. Cavo mystery, got you Hussein in my chosen.
Chaguo langu la moyo umenidatisha.